ਖੂਨ ਸਗਲੇ ਅਮੇਰਿਕਾ ਦੀ ਸਗਲੇ ਅਮੇਰਿਕਾ ਸੰਬਤ ਅਬਦੁਲ ਬਤ ਗਲਗਲੇ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮਾ ਫੁਲਕਾ ਜਲ ਕਬੇ ਅੰਗਸਾ ਸਦਿਤ ਮੇਤਰ ਬਾਂਡੀ ਟਿਕਦਮਿਲਮ ਟਿਕਦਮਿਸ਼ਨੀ ਸੋਡੋਮੀ ਤੋਕੁਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਸਗੰਤਾ ਫਾਨ ਓਰੋਮੋਨ ਸਾਟਲਾਈਟ ਰਤ ਤਮਸਾਸ ਕਨਾਤਾ ਅਮਮ ਜਲ ਕਬਾ ਅਕਮੋਲਤਨ ਹੋਰਦਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆਰ ਆਕੇਸਤ ਗਬਾਸਾਲੇਫ ਕੋਪਿਲੇ ਤੋਰਬੰਡਰ ਬੇਕਨਾ ਕੇਸਾ ਤਮਸਾਫਾਂ ਕੇਸਾ ਕੰਨੇਮ ਫਿਲਨ ਇਰਰਲੇਵਿਨ ਇਸਨਾ ਕੇਸਿਸੂਫ ਕਿੰਦੇ ਫੰਨੇ ਜਰਾ ਕਨਿਸਨ ਕੇਸੁਮ ਮੇਸੁ ਅੰਤੋ ਜਵੇ ਹੋਰਾਤਿ ਹੰਕਤੁਮ ਰ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਤਤਨ ਵਲਿਨ ਤੁਰਤਨ ਇਸਨਾ ਫੇਰਾ ਅਮ ਗਰਾ ਕੋਪਿਤਾਨੁ ਤਚੈਨਾ
ናኖ ኦሮሚያ ጎድነ ወለጋ ለጣ አና ግንቢ ከሰት አጀቻ ጁምላ ራውተመራ ነሞኒ ሀፈን ሀንግቶኩ ገርጋርሲ ጋአኑፍ ከነማን ጅሩ ጀዱ ጎድነ ወለጋ ለጣ ከሰትሞ ቃሞሊን ሞቱማ እመ ገርጋርሳ ፍትጋፈተሞታን ገርጋርሳ ደበለታ ከና ጅራ ቆና ገነ ከናፍ ዋን ሳምበርባች ሱለ ኢሳኒፍ ጉቱዳፍ ያላ ጅራ ጀዱ ከናኩር መልካ ጀልቀበ ቱርባንከና ኑገባሰኪ ሳቲ ኩኖ
ናኑ ሩሚያ ጎድነው ለገሊጣ አናጊምቢ ገንደቶሌ ከይሰቲ ሞቱማን ሪብጀሉል ቶታል አጄቻን ጁምላ ለሞታ ፋና ማራዱበተን ኢበሰዲፍ ሶዶሚ ሰደይት ረቲ ራውተሜ ረጀል ኤርጌፍ ሴምቦዳ ነሞትኒ ሐሌላ ሰነራፈን ገርጋር ሲጋቴ ኑፍታስ ፎማን ጅሩጀቹን ኮመተን ኦቧ ሰፋ ኩሩ አከጀደመን ዱበቹዳን ሐለጅሩ አከስቲፍሱ
አንድ ዘናው ኃይል አለ ግን ስለጠጥታ ሁኔታ አላሁን ለናናን ዝምብራውን ያጠራ
ሐሊነገኛ አመጋሪ ተርካምፊን አንገውና ፍለተሚቶ ኩንጅሩ መለ አመ ሮበቱን ረክሳጅራ ማን ይጉበቹን ራከንኬ ለመጥሩባ አንገቁጠን ይፋታኔ ፈነደኩ ከይስጅራቻ ጅራ ሙቲ ኦሶሞቱማ ኑፍታይ ሲከምበርባን ገረናኑ ከኛ ተከሉ ዴቪሱ ማቲኬ ሳነኒ አሚኩን ኡሜ አስጅራቹን ባይኑ ትልፋታ ጀቹን ከንሳንዱበተን አጄቻ ከነከራውት የሸኔ ዳጀቹን አንጎት ሊሞቱማ ይመተኒስ ጉርሙሪ ጥሎልቶታ ኦፊሳኒ ወራነ ቢሊሱማ ወሮ ሙጀቹ ዳዋመን ከነሌላ ከነራውት ኩምኖተ ነገ ይጉምሳ ሞቱማ ቲጀቹን ኮመተኒሩ ገመብራቲ መቃሳኒ ነሚንዱበን ከምብራን ሮበገና ከናው ጆል ቀበቴ ረከታጅራቹ ሳኒዱበተኒ ገርጋርሲ ኩንኩላታ ዳንፊያሜ ኢሳምብረቀቀቡዱበተኒ ጅሩ
ቀቆርሳ አምስት ወርዷል ዘም ይወረደው
ጥቁርሳ በከጀደሙ ቲቀመዲን ኑፍከነ ነጅራ ገሩ ዋነ ከሸራፋ ኑፍላተኒ ኡፈትኒ ቆራጋቴ ኑፍን ኡፍኔ ዋንቲን ያተብልቼ ሰነልንጅሩ አጆቲ ገሩ ገርጋር ሲቀቀቡ ሳደገንጅራ ጀቹ አንዱበተን ለሞቶጂ ቆና በርባደኒ ፊስ ሞቱማን ገልቴወን ቆና አከይሳኒ ፍዴሱ ዳፍዋዳይ ሳኒሴን ገባስቱ ሰገሌ አሜሪካ አስቴር ምዝጋናው ቲመኒጅሩ እትጋፍተምቱን ቡሳ ጎኑፋ ጎድነው ለገሊጣ ድንጻነተ ለማየው ሐሌላ ሰነቦደ ሞቱማን አገደንዳም የሚጠምቶት ደገሩ ዳፍተታ ፊታ ሳጅራጀቹን ገርጋስታ ስፎማጅረጀለን አከስቲፍ ሰኒጅሩ
ዱራ ቆማቹን ሳኒ ፍሪድ መጀነይ ፍረነቹ ለማሊክ ወንቲን ቤት የሱኔ ደኮሰነ ማጅንጋ ሆልብረ ቀብዴላንቱ ያንቂዳ ከበጀዴ ካሴ ጋሃሚ ቲጀ ደረኒዩ ጸሩ ደኮሰነ ፍሩ ፍሞ ቃሙሌነ ዳዳጌ ሰኒ ዋንጅረኒ አመረኮን ሰኒ ፍራባንቴ ሲበዳረ ኮንገቦቹ ፍሩ ረቹ ለደኮቹ ጅሩ አከሞቱማትሞ ጉያ ካሌሳ ወለገ ባህራ ምናን ከነርገኒ ንቆቀበ መቀመዲ ኩንታላ ኩመሶኮ ኢበሰዲ ፈርተሚ ቆርባ ነያተ ደበለታ ከንዳይመኒ ሲኤስቢ ኩንታላ ኢበለማፊ ድደሚ ለማ ቀቀበ ጅራይቹ ወድነረ ደርበዩ ሞቱማና ኖራ የገሽወቲ ወላኖ ንፈኒ ጀረደ ደርብሽኒ ጅሮቹ ለቶሌ
አዲ ነጻነት ለሞስሊሚ ደመን ኩመትሩባ ኢበጃታን ገንደቶሌ ከይሰታ ካርገመን ዱበቹዳን ወልዳን ፈኖዲ ማጎድንቻ ገርጋርሰ ታስ ጀደነ ከስቴሱ
ዋኒ ቀይስከሊኒ አዱኛ ሻንገ ቀቢ ሲካሱን እንደንዳ ከፈከኛ ፈካ ዋነ አከውፈተ ቆራ ኩመተኮፊ ኩደሰደቲ ቲንጌጅራ ዳኩ ኩንታለ ሸንተማ ሲኤስቢ ኦካኒኛ ተደበለታ ከንዳይመኒ ኩንታለ ዲበተኮ ኩደሰደ ቶላሪ ኢባፉሪሽ ተገል ወንቶታ ካል ካነፈካተን ቆዳናና ሳሙና ፕላስቲክ ሺቲ ዋነ ከዱጋና ካና ቀቀሲሄቱ ጅረጀቹዳ ቀይነስቀሊን ዋኔ ዱዳኒቱ ግረጌ
አሌላ ከነድረ በቆሎም ፈጨይራ ከንጀደን አድ ነጻነት ሞቱማን ገርጋርሰ miidhamtootaaf taasisa jedhan akkasitti dubbatu.
Isaan wal qabate egaa tokko naannoo sanatti midhaan ni qotamu baay'inaan boqqoolloodha. Yeroo boqqoolloo qotan immoo darbeera jechuudha. Qotaniiru qonni isaanii qotameera garuu qonna isaanii sanatti deebi'anii akka isaan akkaataa isaaniitti hojii isaaniitti deebi'anii irratti hojjenna. Yoommoo wanti isaan qotan jiraate immoo xaa'oodhaan sanyii filatamaadhaan deeggaruuf qophiidha jechuudha. Godin adda bahee ragaan isaanii adda bahee dhufe buusaa gonofaa dameen godina Wallaggaatti lixaa deeggarsa kennuudhaan qophii irra jiraa jechuudha. Kun rakkoo hin qabu.
Namoota baqatanii godina Wallaggaa magaalaa Arjoo keessatti argamaniif gargaarsi gama mootummaatiin taasifamaa jira kan jedhan Aadde Natsaannat akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebisaniifis koreen dhaabbatee hojjetaa jira jedhan. Namootni haleellaa kanaan ajjeefaman 338 ta'uu itti gaafatamtuun waajjira pireesii muummicha ministeraa Billaneessi Iyyuu gaazexeessitootaaf haa'ibsan malee waldaan Amaaraa Ameerikaa keessatti argamu ammoo lakkoofsa namoota du'anii 503 jechuun isaa gabaafamee jira. Aadde Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo KFO'n ajjeechaa jumlaa raawwatame kana ilaalchisee qaamni walabatee qorannoo taasisu jechuun waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti komishiniin olaanaa mirgoota namummaa ajjeechaa jumlaa godina Wallaggaa lixaa keessatti raawwateen namootni lakkoofsi isaanii hin beekamne biqilootaan ukkaamsamanii fudhatamaniiru jechuun mootummaan Itoophiyaa haleellaa kana ilaalchisuudhaan qorannoo saffisaa bilisa ta'ee fi bal'ina qabu akka gaggeessuuf gaafatee jira. Kanumaan walqabatee qorattoonni jaarmeechaa ajjeechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate aanaa gimbii keessatti raawwatame ilaalchisee qorannoo gaggeessuuf akka jiru beekamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gargaarsi namoomaa naannoo lolitti gaggeessamaa ture Tigraayin dhaqqabaa hin turre yeroo ammaa gargaarsi qaqqabaa jiraachuu aangawaan UNICEF tokko beeksisaniiru. Liisaa Shilaayin gabaasa nu ergitee turte jaalannee dhiyeessa.
Beeljiyam keessa kan jiru yuunivarsiitiin Geent akka tilmaametti uummanni miliyoona walakkaa ta'u wal waraansa beelaa fi sababaalee kan biroo kanneen kallattii hin taaneen Tigraay keessatti dhumaniiru. Kunis sadaasaa afur bara 2020 waraanni Itoophiyaa Tigraay ega seene as yoo ta'u haleellaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF hin gaggeeffameef deebii kennuuf ture. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Jaan Firaankoo Ruutijaano VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin mootummaan Itoophiyaa baatii bitooteessa keessa ega waliigaltee dhukaasa dhaabinsaan labsee as jijjiiramni argamee jira. Konkolaataan fe'umsaa 170 naannoo duraan seenuun dhorkaa ta'e seenuu isaanii fi lakkoofsi kun ji'atti gara 1,000 caalaatti akka dabalu eegamaa jedhaniiru. Ruutijaanoon akka ibsanitti fedhiin gargaarsaa argachuuf jiru guddaadha jedhanii Tigraay keessatti uummanni 5,000,000 caalaan gargaarsa addunyaa barbaada. Kana malees kanneen biroo 7,000,000 naannoo walitti bu'iinsi keessatti babal'ate kan Amaaraaf Tigraay keessatti gargaarsa barbaadu jedhaniiru.
We have great needs in terms of repairing infrastructures that were looted, that were destroyed.
Chaasaalee saamamaniif barbadaa'an suphuu isa jedhuuf fedhii guddaatu jira. Naannoo tokko tokko keessatti dhiyeessii waliigalaa waan dhabameef daa'imman tajaajila eegumsa fayyaaf tajaajilawwan kaan argachuuf rakkisaa ta'ee jira. Manneen barumsaa hedduu cufaa waan ta'aniif ijoolleen mana barumsaa dhaquu hin dandeenye. Kana malees miidhaan saalaa akkasumas bu'aa adda addaaf itti gargaaramuuf Tigraay keessatti carraa guddaatu jira.
UNICEF akka tilmaametti ijoolleen 400 Itoophiyaa gama kaabaa keessatti hanqina nyaataa miidhamaa jiru. Waggaa kana keessa daa'imman 80 kanneen akka hamaatti hanqina nyaataa miidhaman haala lubbuu isaaniif sodaachisuuf wal'aanamaa jiru. Lakkoofsi kun yeroo wal fakkaataa waggaa darbee keessa 36,500 ka ture yoo ta'u kunis amma haalli jiru daran hammaataa akka jiru agarsiisa. Itoophiyaatti itti gaafatamaa UNICEF raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti wanni sadarkaa duraatti barbaachisu nyaata sanyii midhaanii facaafatanii fi xaa'oo akkasumas maallaqa hojjetoota tajaajila siviilii kennan doktoroota neersootaaf kanneen biroof barbaachisoo ta'aniif kanneen mindaa isaanii argataa hin jirreef baafamuu qaba. Dhimma akkaan barbaachisaa ta'e ka biroo fi hanqinni jiru immoo boba'aadha jedhanii.
This is a big problem. because fuel is not an issue of Ethiopia, it's a global issue, as you know, with the war in Ukraine. The price
kurako gudada sababansa waim boba imma Ethiopia ke sako famiti akuma beka mudulu warana Ukraine ke sa gatim boba kadabalu gochudan esi boba gadbu sejira kanaf imma guddan ofarka qamnufi ammatin mudate jiru Canada
ittigafataman UNICEF kun akake kachisanit esi boba umnan ummata Tigray miliona heddu gargarsa lubbu olchu rafsu hoji gaggefamu akameda dhaabbatoonni tokkummaa mootummoota akka tilmaamanit konkolaataan fe'umsaa 100 nyaata dawaa gargaarsa ka biroo fi akkasumas boba'aa fe'anii fedhii gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa guutuuf guyyaa guyyaatti gamas dhaqqabuu qabu.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weellisaan Oromoo Abdiyuun jedhamullee torbanuma kana keessa ture kan oduu gabaasaa VOA Galmoo Daawit ka dubbise jiruu muuziqaaf jireenya isaa dubbatee jira.
Jalqabuma daa'imummaa kaaseen sirbaa fi wallee jaalladha jechuun hima. Weellisaa Abdii Abiy Usmaan magaala madda aartii afaan Oromoo kataatee Dirreedhawaa naannoo laga Harreetti kan dhalate Abdiin baandii afran qalloo keessatti weellistoota angafoota ilaalaan guddadhe jedha.
Gaafa nuti ijoollee san akkasitti tapha isaanii ilaalleetti nutis tapha kanatti seenne jechuudha.
Sirbi inni jalqabaate hojjette yookaan maxxansite maal jedhama yaadattaayyu? Yeroo kanas fedha muuziqaa hedduu ka qabu Abdiin garee muuziqaa yeroos magaalaa Dirreedhawaa keessatti hundaa'ee jiru keessatti hojii aartii aansee jechuun dubbata.
Laala lakkoofsa jirame bi maalii jennee gaafas kaa isaan afra qalloo dheedha. Bi ammallee urjii bakkalchaati jaaniin siidha nuti.
Maan jedhamu ture maqaan keessan?
Maqaan keenya Arsal jaaniin.
Maal jechuudha?
Ergee afaan Arabaati.
Gareen keessan yeroo sanii eenyufaa ture re?
Mukhtar Bakar Usmaan, Adama Ibsaa, akkasuma ammaas hangumman kunuu hin goomu.
Amma jiru lubbuudhaan marti isaanii iyyuu?
Tokko du'e Adama Ibsaa jedhaniin akkasitti isa kan dura dursu muuxannoo muuziqaa keessa dhawuuti dura bare isaan hoogganu jechuudha nutiis.
Weellisaa Abdii Abiy Usmaan gareewwan kanneen waliin ta'anii keessumaa bara 1991 keessa Harargee keessatti agarsiisa muuziqaa sabaaf agarsiisuu itti furne jedha.
Nusis garee keenya wajjin uffanni keenya illeen magariisa akkasitti Dirreedhawaatti eegallee achirraa mana mazagaajaa taphannee uummanni guyyaa shan walirra taa'ee lulaal.
Alas jechuu. Bara jijjiiramaa keessaa kun bara 1991 keessa jechuudha. Abdiyuun kaan kan inni ittiin beekamu sirba inni bara 1977 keessa sirbedha. Yeroo sanas mootummaan Ziyaad Baarree kallattii ba'aatiin Itoophiyaa weerare waan turee fi walleewwan onnee nama kakaasan weellisee akka turee fi yaadannoo alas qabus VOA'tti akkasitti hima.
Gaara gubbaatti ol baanee Dirreedhawaan gaaraan marfamtee jirti. Akkasitti madaa balaa gaara gamanaa duubaa nutti gadhiisan.
Lola sana keessatti firoonni kee kan lubbuu dhaban jiru yeroo san?
Waa takka hin jiru. Dhugaatiin jettiyaa jijjiiran qomatiyya harkaan simaraa kaasamarraa baran doorretiyya.
Sabi kana dhagaye maal siin jedha yeroo sana?
Waa biyya wali qabameedhaan waraanni achi as loluu ture afaan qawwee kara Soomaalii garagalcheera warra duraan Soomaaliin sossobdee uummata keenya gaalaan fiddee qawwee fiddee duran dheeyte.
Gaafa sirba sana raadiyooniidhaanis ta'ee gaafa namni akkasii waraana sana keessatti dhimma itti ba'u maaltutti dhaga'ama ture?
Injifannoo uummanni keenya. Injifatee jecha gammanne jechuudha. Hojiin tiyyaas fula godatte jechu
yerosanas motumman dergi isabad azubatus achis garma gala harrit fidudan misin sagumi arti to kokesatti akkan misin sata yojetu taaseet jira welisa shantam shubisa welsota abdi unity sekenyan kubakaban kesa isatakka shantam yero dubbatu abdi dandetti wala lobarre sutifi sirba ko pesu gudda qaba jechu dubbata
bandi afrankal lo jamale bandi shani dredo khesa jira bandi tuftenu ilman afrankal lo chun if tu gana riya jalala maskob lagarre maqan sa to kuma jalala arsenal efi urji bakalchat abdiyun dura arsenal ira egale ademe ustafa oje
yero bandi ati unde se tekesa ujeta ture sana bakakam kam demteni to kanisin agar si saturta ni kopi muzika kabdan
harar gu makhes demte agar si sotu abdiyun haramayate agar si se gaderite agar si se talanko chiro vajisa anga pachara demne wallifu oje
kopim barasana kam muzika kesuma akam turere
kopim barasuni kopi bawane dagarte salmi danu akagarte nama artisto ta yohan akawlisto ta temin barpanu malakam barpanu afan kanar tilolu turre afan kenye hedu chinfamo turre moral hanganan jamne soso turre
yerosana kesuma yeroserba kana agarsisu dafsocho tani malfatu sinraga turre
ibba polisa ta hanganan jamne sansuro kudanun jan ligutane audience im akka qabattu caljaani egolle fa artelu facasan namo arihani qabani nu hidu turamfa ifa kana tunu rabu
abdi abib kaberon kan nittim bekamu sirba isa oromia biye gotota ajeduni
litiga bakadu gasan jiraga bazi oromia biye gotota biye abu handura kapsawan Elmanke gabruma firu rogo dusra
gabas sagale america kalmodait finfinera
Waggoota furtama keessatti honge gaanfa Afrikaa mudate ittisuudhaaf hawaasi addunyaa gidduu seeninsa gochuu akka qabu waamichi darbee jira. Kanarratti gabaasa Mohaammed Yusuf erge jaallannee dhiyeessa.
Kutaa sana keessatti biyyoonni miseensa igaa ta'an Jabuutii, Eertiraa, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaaniif Ugaandaa kan of keessaa qabu yoo ta'u kibxata kaleessaa Naayiroobii keessatti wal ga'uudhaan dhimmoota gargaarsa namoomaa siyaasaa fi nageenya naannoo irratti dubbataa jiran. Dhimma rakkoo namoomaa Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessa kan uummanni miliyoona 23 ol ta'an wabii nyaataa akka dhaban taasise sun walga'ii IGAD 39 kanaaf dhimma ijoo hoogganoonni mootummaa fi mootummoonni irratti dubbatan ta'eera. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta biyyoonni naannoo caama mudate qolachuun barbaachisaadha jedhan.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years, has intensified food insecurity, dried up water resources, and forced displacement of people, raising tensions that could trigger new conflicts.
Chamni woggoota afurtama keessatti saamaa ta'e kuni wabii nyaataa dhabamsiisuun qabeenya bishaanii gogsee namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan dirqisiisuudhaan muddamsa walitti bu'iinsa haaraa kaasu uumuu mala. Caamni kun balaa dachaa ta'an hordofsiisuusaatiin dura hatattamaan to'achuu qabna.
Kutaaleen naannoo sanaa tokko tokko marsaa 4 walitti aansuun rooba malee waan turaniif jecha namoonni miliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi marga dheedichaa barbaacha akka godaanan dirqisiiseera. Hoogganaan Sudaan Abdulfattaa Al-Burhaan akka jedhanitti hongeen kun haala naannoo keessa jiruuf jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa qaba.
Izaalam naquun wiidaarata alwadic fi waqt mubakkir wa bishakli sahiix.
Haala caamaa jiru yoo hin to'anne waggoota 40 keessatti kan argine keessa isa hamaa ta'uuf deema.
Ogeeyyiin naannoo akka tilmaamanitti baatii onkololeessaaf muddee gidduutti rooba tokkollee argachuu dhabuu malu. Amiina Abdallaa. Abasagar Gasana Moma Ireland Kate, Concern Worldwide, Jeda Mukeset, Director Nano Gampa Fricati, Gargasana Moma Hatataman, Umata Miliona Laka Mufinkena Mutanan, Nano Sun Dai Mankumat Ibasadif Kumashantam, Belan Abu Fakaju, Dienyakanake Kachisanijran, Somalia Keset, Nano Lesad Death, Balabe Lafsat Lamani Kajran Yoto. Bate Majira Egale, Yot Ikate, Daiman Kumat Ibala Matan, Sabawank Nanyatan, Duaniru, Jijiramik Lensafi, Walitibuinsina no Sanat, Wabinata, Abam Sisus, Komatan. Commissioner Imasiasa Nagaf Nagina Gamta Africa Katan, Bankole, Adeo, Nisenson Igad, Chama Kanasalpisuf, De Gersa Gamticha, Akatatitan, Mirkanesaniru.
Permit me to emphasize that the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic and by the drought being experienced in many parts of the region.
Alli namuma warera dukuba COVID-19 fi honge kutale nanicha heddu kesatte mudacha jirun daran waltataate yaddesa akumate gamtan Africa arditi kesatte gamta fi ittigaftamma wolu akabarbaachisu wada senusa akkan ibsuf na haeyemu Rakko jijjiirama qilleensaa haaraa addunyaa irratti mul'atu dura dhaabbachuun itti fufuun bu'aa hunda keenyaafi. Gamtaan Afrikaa michoota Afrikaa keessaa fi kan idil addunyaa walitti qabuun dhahicha kana qolachuudhaaf akkasumas guddinaa fi misooma itti fufiinsa qabu dagaagsuu fi qophiidha.
Dhaabileen gargaarsa namoomaa akka tilmaamanitti naannoo gaanfa Afrikaatti daa'imman miliyoona 5 ta'an hanqina nyaataa kan isaan mudate yoo ta'u. Ibba keessa harki soddomni hanqina nyaataa hamaa keessa jiru Keeniyaatti ambaasaaddara gamtaa Afrikaa akka ta'an Henriette Geiger hoogganoota IGADitti akka himanitti nyaata baay'ee akkaan barbaachisu Ukraine irraa argachuuf tattaaffiin jiraachuu dubbatan.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Haalli nageenya naannoo sanaa caamaan maandura argamee hin beekne kan gaanfa Afrikaa mudatee fi weerara Raashaatiin rakkoo nyaata addunyaa irratti fideen kan hammaatedha. Awurooppaatti midhaan Ukraine fi gamtaa Awurooppaa keessaa fiduuf tokkummaa mootummootaa waliin hojjetaa kan jirru yoo ta'u biyyoonni miseensa isaa ta'an sirna nyaataa fi dandamachuu gaanfa Afrikaa keessaa cimsuuf dhiyeenya kana yeroo miliyoona 6 miliyoona 30 yookaan dolaara miliyoona 600 miliyoona 48 ol kennuuf waadaa galaniiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa hanga baatii dhufuutti gargaarsa kennuuf yoo xiqqaate dolaara biliyoona 4.4 barbaachisaa jedheera. Garuu deeggarsi arjoomtootaa kan akeekame sanarraa gadi bu'aa ta'us hubachiise.
Itoophiyaan boba'a laalchisee deeggarsa gootu hambisaa jiraachuun beekameera. Karoorri mootummaan qabu adoolessa 5 bara 2019 irraa eegalee deeggarsa kennamu tartiibaan kaasuu karoorfateera. Galmoo Daawit itti gaafatamaa Yuunivarsiitii Jimmaa hoogganaa Dipaartimentii Biizinasii fi Ikoonoomiksii Dr. Lammaa Urgee tarkaanfii mootummaan fudhateef dhiibbaa inni qabaatu irratti gaafatee jira kunoo.
Akka odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii jedhutti waggaatti Itoophiyaan deeggarsa bittaa boba'aaf kan oolu dolaara miiliyoona 800 ol baasii taasisti. Imaammanni deeggarsa bittaa boba'aa deeggaru kunis kan bubbule yoo ta'u yaadi isaa dhiibbaa qaala'insa gatii boba'aa lammiilee irraa qolachuudhaafi. Barsiisaa Lammaa Urgee dabalee Yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ikoonoomiksii fi biizinasiiti. Deeggarsi akkasii kun bulchiinsa dinagdee keessatti wanna barameedha jedhu.
Sabsiidiin yeroo baay'ee wantoota jireenya hawaasaatiif barbaachisoo ta'an irratti mootummaan gargaarsa kana godha. Maalidhaaf godhama? Jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti wantoota gargaaranii. Sabsiidii kanaan mootummaan gargaaraa jiru.
Haa ta'u malee mootummaan amma deeggarsa maallaqaa bittaa boba'aaf taasisaa ture adoolessa 6 bara 2022 kaasuun hammaan dhaabee jira. Barsiisaa Lammaan deeggarsi kun kan ilaalchisee yoo yaada isaanii kennan.
Dinagdeen biyya keenyaa yeroo kanatti maal fakkaata? Haalli jireenya hawaasaa infleeshinii wanni jennu kun maal fakkaata? Yoo boba'aan kun kan ka'u ta'e yookiin immoo deeggarsi boba'aa irratti godhamu kun kan ka'u ta'e deeggarsi kun paabilik tiraanspoortiishinii irraa ka'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee indaayireektilii paabilikuma irratti dhiibbaan kun kan geessisu. Sababiin isaa wanton hundum tu wantuni dora gare dotti socho hundi wan boba barbaruda gachin boba kuni gafa dabalu sirne dinigge biye kinya kan purchasing kan yokin mo kan information hirdu qabu kana ke setti gafa ufe dabalu gachin ni os hunduma kan dora gare dotti socho hundum tu ni dabala jetu dinigge akbiye kinya kana ke setti gachin kun dabalu ni mo rakkino sagara kara fidi ufajira hawa sarati inni kambro bije kinna kana ke satti halli bulchin satrne ge jiba mal fakkata genne yo ilal rakkon gara gara fidu denda speculation problem fidu denda speculation ga fa genno gatin miji jirra majadani wa ku fatani oso omsha tokko bifafi tadakka san jijirin gati dabalu qofa kuvne na fa kitechinu to takati tu umamajira kambro bulchinta gari sintai ni hawasa expose gochure da jere shakin ki jaisa kala da transportation ni la fundu mamma la fundu mam ke na wante ni hawasa ke nyarati di panjira chudanta a
motmani ero dubatetti de gersa kana kanan ka sefi qarshi kana garabittamin anitna ne facho fani de bijeru da kai ni kenne wanti kun sirrida salamu motmani bittamin anikana an facho qabamu gejiba kana de gersa irajuru ittifofsi su qabature
normally when someone is a move concern connecting such an amulet bobadan indirectly asmogara bobad tilede budan dacho but man bobara garamina nya ta tingejire wanjeru kuni gati min an biye ke sahar da girurachi iba gudda wan umunat fakkat
asarati kasun mo kanan barbado mafakenya afiga motumma na kasawati kan inde yasajiru amma fakenya af namikon kulota kabuto kofi namikon kulota inkamne de gersa motumman malakaane boba afichi si surate irra argatu qitamiti kanafi isa de gersa barbadun de gera wanjeru da kanan nikasu ergata ega amma hammata de gerun stinno rakkinan qinamata sayo qabate motumman jere kan laman akasumatti bate ittifufu qabajettumo maladwana dafidu qabajettume zin
aku banjal kabakase yanne kun hamada yetu mit garu mosummani hala ittin wan kana gochu dandau kaba enyu to makina umfan dema enyu to mo makina publicity dandema wan jiru suni wan be kamada yo kun mo wan mo ifatti mulatu da isa kana mosummani yo dandame taxation system en property tax ira wan to ta akati tin kor wan kana sirri suni handa namoonni iddoo kanatti beenifitii kana fayyadaman eenyu akka taali ifatti beekamaadha kanaaf bifa property taxiitiin taxi gochuudhaan jarasanii maal gochuun ni danda'ama hamma tokko wal qixxeessu yookiin immoo walitti qixxeessu yaaluun ni danda'a
raawwii taarifa bobaa fooyyee kana hojiirra oolchuuf mootummaan hojimaata addaa diriirsuu simee jira kanaanis deeggarsi kun konkolaataawwan tajaajila geejjibaa uummataaf kennaniif akka itti fufu yoo himu kawara dhuunfaaf fayyadamanii garuu dhawaatarraa ka'aa deemaa jedhe barsiisaa lammaan kunis rakkoo mataa isaa qabaa jedhu.
Jalqaba institutionii keenya kana gochuu danda'ayyu anaaf gaafiidha yeroo baay'ee wantoota informaal karaa informaal ta'anii hojjetamutu baay'ata wanti informaal ta'e kun immoo bifa mala ammaltummaadhaaf hawaasas saaxilee hawaasas muufachiisee. Wanda motumman fi'esani iddo sa gisusu danda uyihi wanda usoni institution kamnu toannun nuti kamnu ana natin fakkat gatin sin to ibba torba de motuma wante lasti wey basi siminto gafa ibba lama wante washara gurgo siminto kuma to erga motumman lasti fira basi harqalli argistu fleerk sar motumman isa kan sasta udandai Sasta udan dengan berita. Sewaun gafumu gafage lalle wanjurhunda wan madalu dan dengu jadi iada.
Kanaf jero gisri nak dekun motman abelera wigur gurtabu baake sa koda kapan wordofi sani jabesu abele motmas cimsa ade muka baaja dani ummanis kita fayeda muda aftum samatasa tasu ka baaja cuna kekacisan. Labsiin boba'aa ilaalchi seebee jiru konkolaataawwan gosa gosaan qoode kootaa boba'aa guyyaa kan kaa'uuf ta'us ministeerri daldalaa fi industirii beeksisee jira. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Galmoo Daawit gabaasa isaaf nan galateeffadha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.